gole bigezo bya kamalizo echa Uganda National Examinations Board nacho chifulumiza ebivudde bigezo bya kamalizo bya ebyekibiina echo musanvu bya tulibo mako gwedde 2025 nga biraga nti abayizi abawyaddala emitwalo nsanvu mwesatu mu 2023 mubasatu bayise bulungi. Abayizi bano kitegeeza nti abayizi abawyaddala emitwalo asatu munaana mu kanaana mu 2009 mubasatu bayitidde mu ddaala eryokubiri, ate abayizi abawyaddala emitwalo 16,015 mu 2026 bayitidde mu ddaala eryokusatu, abayizi emitwalo 9,099 bayitidde mu ddaala erisooka, ate abayizi abawyaddala emitwalo 8,107,028 bayitidde mu ddaala eryokuna. Bwogerageranya n'abayizi abatuula omwaka guli, abatuula omwaka guli bali emitwalo 7,974 mwaka gwa 2024, kakati abatudde mu mwaka gwa 2025 beeyongeddemu nga baweredde ddala abayizi abawyaddala emitwalo 8,087,083 nga batuulidde mu bifo ebiwyaddala omutwalo gumu mu 15,388 abatuula ebigezo bya kamalirizo ebya ekibiina eky'omusanvu. Kakati kuluno abayizi ab'obuwala babadde bangi bwogeragera n'ab'obulenzi, naye ate ab'obulenzi bakoze bulungi nnyo okusinga ab'obuwala. Era bategeezezza nti kuluno abawala bagudde nnyo bwogeragerana n'abayizi ab'obulenzi, nga abawala 10 ku buli 10 be bagudde bwogeragerana n'ab'obulenzi abawyaddala 8,997 ku buli 10. Omuwendo gw'abaana abawala abatakoze bulungi abagudde bali 2,258, ate abayizi ab'obulenzi abagudde bali 3,145.
As we've seen in table 5, more of our candidates have passed in Division 1 in 2025 than 2024. An increase, Mama, this is an increase of 7,689 in terms of numbers. We have 7,503 who have passed PLE compared to 2024. We have also shown the overall performance by gender. We are showing that at Division 1, 12.54% are males, while 10.35% are females. Similarly, at Division 2, 48.54% are males and 47.69% are females. Then at the Division 3 and Division 4, the percentages of the females tend to be a little higher. So it's just showing that the males have performed slightly better and they also have slightly lower failure rate.
Executive Director ow'ekitongole kya UNEB Dan Odong era ategeezezza nti abayizi abatuulira 40 nabo bakoze bulungi.
At the Uganda Upper Prison School in Luzira, as I reported, 61 candidates were registered compared to 71 in the previous year, and of those 61 candidates who registered, 58 candidates sat, 4 of them obtained Division 1, 27 obtained Division 2, and 13 obtained Division 3, and 5 obtained Division 4, and only 9 were ungraded. 3 did not sit the examination. We assume that they were released from prison before the examination time. At Mbarara Main Prison Inmates Primary School, Mama, we had 40 candidates who registered. 39 of them sat, while 1 could have been released before, was absent. Of those, 7 obtained Division 1, 15 are in Division 2, 10 are in Division 3, 5 in Division 4, and only 2 were ungraded.
UNEB eretegeeza nti n'abayizi abaliko obulemu ku mibiri gyabwe bakubulidde bwe bakoze.
Of the 3,636 candidates who were registered, 194 of them passed in Division 1, 1,761 passed in Division 2, 779 were in Division 3, while 436 were in Division 4, and 431 were ungraded. 35 of these children registered but did not take the examination.
Mu district ya Nakasongola abayizi ba Wagoma Junior School baamugolodde bayise bulungi ebigezo by'omwaka 2025. Omukulu w'essomero lya Wagoma Junior School baamugolodde Brian Sekamwa atubulidde ebivuddemu.
Ebibuuzo byaffe bikomyewo bulungi byonna ku Wagoma Junior School baamugolodde. Abayizi baffe bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri gokka. Twebaza ttiimu y'abasomesa, abazadde ne bayizi bennyini abaatuula ebibuuzo bino ssaako ne badayirekitaz bonna olw'amaanyi buli omu gaataddemu okulaba nga baana baffe bakubira waggulu ebibuuzo bya 2025. Tuteekateeka okusiibula abayizi bano mu butongole era mu bwangu ddala tugenda kuba tutegeka omukolo ogubasiibula, tugenda kuba tubategeeza tusobole okujaguliza awamu ffenna nga tusiibula abayizi baffe bano.
Mo Kings Foundation Junior Foundation esangibwa ebugabo ntebe nayo bakoze bulungi. Sebagala Grace omukulu w'essomero agamba nti Katonda abakwatiddeko.
Ndi wano n'essanyu lingi nga nebaza Katonda olw'ebigezo bikomyewo olunaku olwaleero. Twatuuza abayizi anamu babiri era abayizi baffe bonna bayitidde mu first grade. Tufunye obuna, abaana bana, abaana 20 bafunye 5 n'abaana abalala bafunye ezo marks ziddako. Tuina 100%. Sisobola kukikkiriza naye Mukama akikoze. Twebaza Katonda si lw'amaanyi si lwa buyinza. Tuina 100%. Ekitiibwa n'ettendo mbidi za Katonda.
Ate ne Kurio Stars Nazarene Primary School erisangibwa Kavule Masaka Road, director waliyo James Serwanga naye ategeezezza nti abayizi baayo bayitidde waggulu.
Twebaza Katonda abayizi baffe be twatuuza omwaka guno nga gwe mulundi gwaffe ogusoose. Bonna bonna baakoze bulungi nnyo era nga twebasanyufu olw'okuba nti omulundi gwaffe ogusookedde ddala tusobodde okuba nga tutuuza abayizi bulungi ate era ne babeera nga bakoze bulungi. Twebaza Mukama Katonda tusobozesa okuba nga abayizi bano bakoze bulungi era nga tusaba abazadde bonna bonna buli omu gy'ali mutwongere eddala abayizi nabo tusobole okubanga tubakolamu omulimu gwe tusobodde okukola mu bano. Abayizi baffe bonna bagenda kubanga bajoininga secondary bulungi era nga tubaagaliza buwanguzi ate ne mu lugendo lwabwe oluddako.